Are you ready for this?
Tunio ninasema usizingatie amuka pigana ujiokoe maisha ni mwendo pole amua mara moja sasa tuendelee mbele ama yo yo
ama
Nasema usizingatie amuka pigana ujiokoe maisha ni mwendo pole amua mara moja sasa tuendelee mbele ama yo yo
ama
yo ama ama yo yo
ama
mama
ama
emberanga yepuge hata linao ngarabe mutai ambale ngabo urwana dei baka mwisho namba kero bekupilo umakago wewe waina hilo joba nyonao bekuziro nyumbire ngavali basema kukiro anjue omu mirinze kubanda mabinyinga benyagala yae embele suladarwe no atenga virunjize bimatila yae asigaza mukama katikwe nasibira ulembe gozango taksi nazita toa kana machindelu wafu wanjulira kubanga jena kulira elana wangula ninasema usizingatie amuka pigana mjiokoe maisha ni mwendo pole amua mara moja sasa tuendelee mbele ama yo yo
ama
wa
ama
ama yo yo
ama
mama
ama
emberanga yepuge hata linao ngarabe mutai ambale ngabo urwana deili paka
misho misho
alu Swan. Ah, it's a shootman production. Ne baba kuma pesa. Kubanda